jaganya kuba necho choka jaganya kururo kwandaba nompulirize bobudde bonna nompagiriro tumusanyu nsiima kuba namwe bwe musiima amaanyi ganzira mu mutima nenekubirizanga obudde bonna ebitukwatako mbibongere nga n'ekisinga obukulu omwo byonna eye naddamulaoyo mukama nze bwe njiyateera bwe nnyimba n'abinyumisa mu matuubo atukumye kumi obwo budde bwonna nzani ayitibwa kati mukulu banange sosolye bwatafwa ndikujengedde emyaka abiri bwedu batebereza bangi balowooza kibitukikako nga tewafuba neddawati kava mu bigambo tubituyanidde ebbanga ddene nakyayibwa abaganzi nga babuuza tigwaki gunsuza nga masafari kipande ku kipande nyumba ku nju okufuuka akafeero kati avuga netufuhirira ng'obuuma buyimbe tululondereleyo nokimpatira ate buwanana tebufunwako bukekemeno bwe bakuvuma fe twalwawo nnyo okuyitwa bantu nga tuzimba maka bwe gasasika nga mwana wani efumbewoomudongo bakumi bangi bwe lwagirigwa nawalirizibwa okuba omuwulu ng'ebigenderera byange mirengedde naye nga bibunye okubuusabuusa obugumikiriza kintu kikulu singero z'abajjajja baagera kizikusooka mu matandika bannange ne zitakulimisa ekunkomerero wasemberwa singero z'abajjajja baageranga nkizikusooka mu matandika bannange ne zitakulimisa ekunkomerero wasemberwa kale kimbudde enjaganya bwe kiweze kiti oli munene ayi katonda bibeera bya buwanayo bibeezaawo bisitoweredde bangi ne bata kyemudde enjaganya bwe kiweze kiti oli munene nnyo katonda bibeera bya buwanayo bibeezaawo bisitoweredde bangi ne babyegaana tolaba ebintu bino okukyukakyuka twalinga byenyinya lwa byenyini zenagobwako neekalwa kuyiga ndongo tebibadde byamanyi wenu omudongo teyabeeranga muntu nze obudde mwe nayikira ekita kino kitono ekyansikambulanga mu bintu bino sajja nasanyu nga batwerabireeyo twadibadda zonna gavumenti zatudibaga bwe bavumbulidde nti tugasa ensi ng'abasinga ku bannaffe baatuzawako ne tutongozebwa nga kivumu bw'ovuya mu by'okola nti laba omudongo ono kababa babirina mu diguli zaabwe musiru ddala ddala bwe bajerekwa nti mudidi lwambi najja lwannaku eri yeyayimba tetwamanya nti biriba biti abatuduulira nti balibunira ze kati nkolera e bulaya nakuno neddala okuyita kweragalaga ebitone tebyambala mini nti kyerenge ku mudaala bakiramuza kyabugagafuga eti lyabalondemu kyolina nti myaka gyonna ekyo kikyalagawo ekyoleka enfuna ekyange kitone siri mutembeeyi kutimbagana nakyakala kyakala bibe bya bugagga biriba biweze sirina kyendyetikka mu magenda gange neenyumiriza mu kitone kyange ekyammanyisa gy'oli ampagira z'omuwagizi kyekyobugagga kyange nze nva ne ku nsimbi gyojje mu nsawo nowaayo obudde kumpulirizanga kwe kusiima kwe sigenda kukomya bannimiririra bonna bavaako ebibi kukujwa ebitatugwa mu ngoye mubigamba nga biveyo ebyo bikyebere nabyo byekole mu fashion erabwa kale bw'obanga onenengana n'ensi wabangawo ebitakuyigula ttama okumanyika bwe kutyo bwe kuba kwetooloddwa ebyogerwa nkumu ofubanga kuyisa ntamuyo mwokumye bukubuku taboobeza mmere nabakutte empola empola tubituuse ewala tekikyavaawo ndi walinnya ekyo kyaggwa okuwankawanka bubeera bukulu bwe busubi abalina ebitone mu kwenjeera n'obutamatira bugenguza ate bubanga ofunye ewewala okweragalaga twekisize bwakiraato namma wetooloddwa abalaba enkumu nga n'abasinga be baba ab'omunda ennyo muwuliriza amatute gabanandali kyemudde enjaganya bwe kiweze kiti oli munene ayi katonda bibeera bya muwanayo bibezaawo bisitoweredde bandi ne bata kyemudde enjaganya bwe kiweze kiti oli munene nnyo katonda bibeera bya muwanayo bibezaawo bisitoweredde bandi ne babyegaana oli munene ayi katonda